Zinkulentian saying I'd have been singing Daza. Zinkulentian saying I'd have been singing Swanula. Bully bien cola, Evian de Vido Boncana. Bully bien cola, Evian de Vivi Fatu came da Vinci. Sinzanga wucha yetampuna Mututu nisaba nekola Irinya lietunji Owekulu nifuka mirani newayo Nesinza Yesu Ebanga liweze Bonye bonye nyo Museno yetafako Chechisera kamuduke Kabulangana Yesu Bizibu bya buli omu sikwa sose Tulaba banji nyo na filo buka kabona Tulaba omudu wa katonda vyo na vya toku muka Stani ya lwazuli munange ngata sasira Yatula ngao ensiyo nane musasira Yesu akuleseo lwachigendelewa bambya kwagala Twandi badde tumanya ani atuja mu mbeere mbi Soko noonya obwakabaka bw'ebirungi bikya mwekwate Enseno si nyangu kwa w'oluganda Nga bw'olowooza abasinga tuli mu kudaga Buli gw'owulira ense mutamye N'ebyalowooza bimutwala mu keera Malala basula bakukunate Songa y'amabanja ensimbi efuuse ensimbi Ekyemisana bwakifuna Ekyeggulo kyakulunga mu mmindi ensinga ekaye Balala batunze baana baabwe babasaddake ngobafune ku ssente tudde gyali Twambala ngoye z'abafa abazungu atalina mulimu onooziguza ki mukwano Twambala ngatte z'abafa abazungu atalina mulimu onooziguza ki kwe bambi Mujafuka jabako na bemikwano Na benganda Kwa tabali nofuse chenji nyalu Musaba kaka baka kanyo Na bavuwe batyo Tuduke tudewa Yesu atuyambe
Tutanyiwe
mu masoko bukama Baby.